Yeah. Ruffled Records. Sup with it. Lalel. Look, it's the reversal of that natural order. Konda makona. Siyabukangithi mesikhuluma siyanibhora nifuna ihype engoma enomsindo ephindaphinda into eyodwa emzansi hits ayishaya nles ngeplagi noma ukuyithola umjolo uphushwa ngebhasi idakamizwa edonswa ngenqono maceka avalelwe ngezansi khuphuka iy'nhloso zezazi enephupho lokuqeda ngathi ndle mnyama laba abasithandi ningibuza mhla kumama washi isimama esigadla ngokuhlubulo ogqoke kancane uyakhushula ngapha ama-radar asikhuthuza sidayisele ishumi ngosuka thina sibroke kwesibuku uma esiphuke yethu kayikhulunywa omntakabana abafunza udumo nakubabehlaza ukubhubha no wena mfethu wozovula ufike ushaya into yakho lapho abaningi abazobekubuka sobe kukhona no-DJ Dira ungayithola usutakula musukulokhu usitshela ngendaba yokuthi usucela ukubhukha no ngilawe gazi lami kuthi kunokumbalwa engizothanda ukuthi esikubheke kabanzana wayekumele mina ngikhiphe imali ngizorephela mahhala wayekumele kithi kulanje kwakho kube kudliwa amandla ami siyayicabangela nje inganzani manje ngikweleta uproducer ngarekhoda ngamthembisa ukuthi ngizombona inyanga mayiguga siyaguga yaze yavuka sikhuluma nje useyangifunga ngimbona kuqala ngithatha ikhava ngenze sho ukuthi uyadlula buza ama-questions anganginika ubuthongo ngizoba yini kulabantu abangaka abangithulela isiqoko while mina ngifile ngathi kwayona igame ayengidinga inhlobo ngi-emela daily namanje msakaza kangidlali nje qobo mhlampe ngijezele ukuthi angibhayithe muntu mhlampe nami kumele ngishaye samtompintsho amakhukhu ngicule ngokuspenda amakhulu ngithathe nomhodlwana le ngiwusebenza kamlungu ngincebeleke ngibonakali njengomculo ospenda kakhulu senginanokungabaza kwalona leli khono mhlampe ilumbo okanye ngaqalekiswa bavale ukuthi ngalungi lutho ngirephe kuze kuvele impandla ngikhandeke isigqila sephupha abazukulu baxwayiswe ngami emabethu bazame umculo shengalahlekelwa ingqondo ngcinde zisho kungikhanda isibotho bese siphila kimi isifogo ngingazizwa ngiphila kangcono ngaphandle kokudunga isikopo inkinga zisa ngamasosi ngibeke sifube nokwey'ndondo ake sithi ukukhula kwejonge lobalwa kanye nempongo emkhakheni osiba nembobho kuhlukana isikhandi nenhloko kuphakame nophapha indlondlo babhife ngisuthi izosa kudlalwe phansi phezulu wena owabona isondo leyoyo kule ngithanda umndeni nesikolo ofakazi mouth nokhombe bekunokudweba kufunda eklasini ngigile ongekuze uyikhole ngishiye icathulo ekhaya kuze ngidlale umajika kore ngenzela nokugijima ngikhuleke ekuseni bashiye bonke.
Sometimes I do sit there and go, I'm the fucking best, my nigga, and ain't no nigga gonna do nothing about it. Sometimes I do feel like that. But then I be like, I'm the best at what? Rapping? Is that something to really be proud of? Like, is that something to really be proud of? Like, rapping, nigga, I don't wanna be no fucking best at rapping. Like, I don't want nobody to be like, yeah, he was a rapper. That's weak. Like, my nigga, like, I'm trying to be a fucking thug. Like, I'm trying to make a difference in the human, like, existence. Like, I'm trying to go down as a Tesla or a fucking, like, somebody that made a change in the human history. Like, I want to be known for some shit like that. Like, I want to go down like, yo,